I think a lot of people are confused by the new Arabic name, El Hajj Malik El Shabazz.
I've always had the name on my passport, Malik El Shabazz.
Porta in comunidon, comunidon, corna, corna, don, don, corna, corna, comunidon, corna.
Ewena namanje kusanjalo siyangena senze beze ukuthi impahla kubeke ezulwini semthamo mani ubone heaven's beauty sakuninga kugenzeka ukuthi ungamane ungicela ukushoot then taking shots ekumina ukuze azikahle kwakulungela ukuphuza angeke ungitshenele ukuthi angakwenza uphuphe kudlela umuntu usiko siyabangena umfazi kamfowethu emva kokukhetha ukufa I'm always mad and rude I'm hectic current ex-a west nginokuhlupha make everybody shaky earthquake we land and they do now this is rap by the trash what we told they impahla kubeka kandawo engathi usengelwe isayithi nomuzi angisibhaya nengibuza ngigwaji le mbuzi ngisangahlinza yodwa yazo ngifake isiphandla abaphansi banyuthi they love me YouTube think I'm grinding for views wazi ukukubona ukwakho since ngihayi wena uphansi ngokuphusha they be like why njale nehwayi hayi bangibona inyani ngiyaxhumahan ne-spirit sesike nam danke ngibhali ngew khulula isibhali vara ushaye impela khawunesala mjena kuhumula iglove lak indondo zami ngisangethunta ukuthi etiyasi manje sibona iwina neluza sithi uphaqa uzogwayi kanje madoda lona uphunyuke wildlife unqamula zonke insimbi kanyiswa i-grind yakhe step last phezulu phepha lihlangena nginarun kanje angihlanganise fast ngibusone kwe-mat mbay
never got my mom it's been a day now never see my family in a while thala uzobokwena imele ngigrind shena nonga ngithanda uyoza ngithande I've been hustling mama I've been struggling but I'm about to win
Uphatha imali eyibhola kakushiyo ukuthi udlale ngayo Amagoals engiwadingayo ilawo engivele ngizwakhe ngawo Ngumeshe nto ogqoke ujezi number one bonke abaskora lapho Isimanga sikhathazile kubantu ama-chosen Ma-fly and spread love ibebeshwane ne-potions It's 06 and focus ngiyaphanda like gold And if they dig it's that's the way ngizongcwaba with dope scripts Umlilo vele ubebethe kungawusonde Sound esihlanganisa abantu gumba fire we are lawyers Unqonqela ubhokufela okhwela your own game Aiming to the top ngile snap esiya god path Thola ibusiso zamama wathi shode mkhule ngoshongo inqandweni umama uthandela i-gospel My father was a preacher mina ngingaze ngiyesontweni But I'm connected to the man okwe-Wi-Fi yase-hostel Dudula madoda isitele sa-callback Message yakhe ayiqale ngo-please engathi ungishayele u-callback Non-fans, two blocks verse and angi-negotiate Ngifuna ukubona ozira abaningi uthisho makele i-domfwethu My brother fading khule ngijova with dope raps I'm possessed to MTZ ngabe ungiphakele i-yoshe Umkhovu wena nikhonzeni kukhumbuza old days If it's for heads, ilenta ngenhla kwembombyeni Iphupho lami kwakuvele ukuthi bathule basuke bagxume makuthi nomuzwa nakubo usushuba ngempela Ngenza belula ngi-excel, ngiyashisa nje ngibuka ngiweldela Sengiyayihlanganisa insimbi, wemaphala ngiyanithuma ningeza Most influential, aswezela ama-superstars Khandi legacy, move emfundi vundle emva kokuwa kwakhe Hustle, hustle baba, anganithuba nali Ngikhule ngikhala ngosizi, ngakipicture ma uyibuka ukhaya
Never got my mom, it's been a day now Never see my family in a while Thala uzobokwena imele ngigrinde Shena nonga ngithanda uyoza ngithande I've been hustling Mama, I've been struggling But I'm about to win Right now I remember back in the days Frustration and pressure used to step in my way yeah. Bamaze fedele lelkhish Namhlanje ngizela phezulu ukuphazamisa ama-plane Lala 2 hours mashisa my head Ungangibonise nginje ngenziwe isimo esinzima Dlule kwi-hate, presence and face nokunye okulini Now I'm happy but the house but inkinga ngiyile Never got my mom, it's been a day now Never see my family in a while Thala uzobokwena imele ngigrinde Shena nonga ngithanda uyoza ngithande I've been hustling